God bless, manze.
Yeah, bless, manze.
Ni majoko? Ni majoko.
Leo tunafanya mahesabu hapa, manze.
Hawakuone kikuja tena pia hii.
Majoko. Ni majoko.
Ni majoko. Soja. Share kinusa papa, mashida zinaanza out. Anyango anataka out, na pesa zitoshi out. So, na calculate, vile zita calculate. Alangi atapewa nusu, anyango atapewa busu. Alafu uhuru pak, sibora tumenda out. Leo tuka kuota fries, kumazi seme bye. Alafu chupa mbili, tuku tingisha mwili. Kilonzo nataka moja, pewa pewa. Kamande anataka moja,
na ile
pewa pewa.
Kila mama
ngoja, nimemada pesa juni kilewa lewa. Siku calculate, nini miss calculate. Oh no,
jo unge weni fala unge, jo unge unge. Sikiza story yangu, mtu wangu wangu. Hesabu zangu zilianzia macha, familia nikawacha. In search of a green pasture, Jonah. Na hii dust yote nika spit kwa beat. Nilifuata hat na nika make my hit. Lyrically fit, ongeza line light, so ana shine bright. Traffic ya magrupi warifu na wafupi kuniona wana fight. Na waskai wakinifuata dipa na dive. Nata na move juu hawana live like bro, siku survive. So Benjamin, please calculate. Oh, nijue ni banga pizi mebaki ndo nikili shit. Nijue ni banga pizi mebaki ndo nikili shit. Nijue ni banga pizi mebaki ndo nikili shit.
Lazima u ramna kamsi ahani hauku. You must
kabla ukue nyanya na babu, pipi piga hesabu. Ni kushoto ni kulia, ni nyumba ama ni klabu. Landia nataka rent bibi bila sababu. Miku wenda right ana jam kamu warabu. Anataka situ wende out, mshara imechelewa mfuko inalia out. Chakili kizunguzungu kama roundabout. Nasikia tukushout badala ni pige nduru. Mina piga hesabu, 1+1 ikuwe 11. Beba kama kitabu jukuna. Wagonjwa wengi pesa matibabu. Lazima ukalculate ndo ushinde yo dhahabu. You must calculate, you must calculate. Soja siso calculate.
Calculate, you must calculate. Calculate, you must calculate. Calculate, calculate.
Lazima
calculate. Calculate, you must calculate. Calculate, you must calculate.
Manze Ramji K Soja Siso Madugo. Yani manze kodei, yani tunafanya mahesabu. Na hesabu si 1+1, yani unajua hesabu ni kufanya ile kitu ni right. Yani daily tuko studio, daily tuko studio. Manze big up Benja, big manze. Yani kwa job fit, yani unajua manze, yani wenda pale fanya hesabu zako fit. Hustle hard mtu wangu, it always pays. Yani